Essula ya 35. Ekigambo ekyajjira Yeremiya ekyava eri Mukama mu mirembe gya Yekoyakimu, mutabani wa Yosiya, kabaka wa Yuda, nga kyogera nti, genda eri ekika eky'Abalekabu oyogere nabo obayingize mu nnyumba ya Mukama mu kisenge ekimu obawe omwenge okunywa. Kale ne ntwala Yazaniya, mutabani wa Yeremiya, mutabani wa Kabaziniya, ne baganda be ne batabani be bonna n'ekika kyonna eky'Abalekabu, ne mbayingiza mu nnyumba ya Mukama mu kisenge kya batabani ba Kanani, mutabani wa Igudaliya, omusajja wa Katonda, ekyaliraana ekisenge ky'abakungu ekyali waggulu w'ekisenge kya Maaseya, mutabani wa Salumu omuggazi. Ne nteeka ebita ebijjudde omwenge n'ebikompe mu maaso g'abaana b'ekika ky'Abalekabu, ne mbagamba nti, munywe omwenge. Naye bo ne boogera nti, tetuunywe ku mwenge, kubanga Yonadabu mutabani wa Lekabu jjajjaffe yatulagira ng'ayogera nti, temunywanga ku mwenge mmwe newaakubadde batabani bammwe emirembe gyonna. So temuzimbanga nnyumba, so temusiganga nsigo, so temusimbanga lusuku lwa mizabbibu, so temubanga nazo. Naye munaamalanga ennaku zammwe zonna mu weema, muwangaale ennaku nnyingi mu nsi gye mutuulamu. Era twagondera eddoboozi lya Yonadabu mutabani wa Lekabu jjajjaffe mu byonna bye yatukuutira, obutanywanga ku mwenge ennaku zaffe zonna, ffe ne bakazi baffe ne batabani baffe ne bawala baffe, newaakubadde okwezimbira ennyumba okutuulamu, so tetulina lusuku lwa mizabbibu, newaakubadde ennimiro, newaakubadde ensigo. Naye twabanga mu weema ne tugonda ne tukolanga byonna bwe byali Yonadabu jjajjaffe bye yatulagira. Naye olwatuuka Nebukadduleeza kabaka w'e Babulooni we yatabaala ensi, ne twogera nti, mujje tugende e Yerusaalemi olw'okutya ejje ery'Abakaludaaya n'olw'okutya ejje ery'Abasuuli, kye tuva tubeera e Yerusaalemi. Awo ekigambo kya Mukama ne kiryoka kijjira Yeremiya nga kyogera nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye, Katonda wa Isirayiri nti, gendo bagambe abasajja ba Yuda n'abali mu Yerusaalemi nti, temukkirize kuyigirizibwa okuwuliriza ebigambo byange, bw'ayogera Mukama. Ebigambo bya Yonadabu mutabani wa Lekabu bye yalagira batabani be obutanywanga ku mwenge byatuukirizibwa, so tebanywako na guno gujwa, kubanga bagondera ekiragiro kya jjajjaabwe. Naye nze nayogera nammwe nga ngoloka mu makya ne njogera, so temumpulirizanga. N'okutuma mbatumidde abaddu bange bonna bannabbi nga ngoloka mu makya ne mbatuma nga njogera nti, mudde nno buli muntu okuleka ekkubo ly'ebbi, mulongoose ebikolwa byammwe, so temugobereranga bakatonda abalala okubaweerezanga, kale mulituula mu nsi gye nnawammwe ne bajjajjammwe, naye temuteganga kutu kwammwe, so temumpulirizanga. Kubanga batabani ba Yonadabu mutabani wa Lekabu batuukirizza ekiragiro kya jjajjaabwe kye yabalagira, naye abantu bano tebampulirizza. Mukama Katonda ow'Eggye, Katonda wa Isirayiri kyava ayogera bw'ati nti, laba ndireeta ku Yuda ne kwabo bonna abali mu Yerusaalemi obubi bwonna bwe nnaakaboogerako, kubanga nayogera nabo naye ne batawulira, era mbayise naye ne batayitaba. Awo Yeremiya n'agamba ekika eky'Abalekabu nti, bw'ati bw'ayogera Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri nti, kubanga mugondedde ekiragiro kya Yonadabu jjajjammwe ne mukwata byonna bye yakuutira ne mukolanga byonna bwe byali bye yabalagira, Mukama w'Eggye, Katonda wa Isirayiri kyava ayogera bw'ati nti, Yonadabu mutabani wa Lekabu taabulwenga musajja wa kuyimira mu maaso gange ennaku zonna.